carro. Olha o carro.
E quem?
Hã?
Em o carro.
É? Olha o tomada.
É?
Não é o tomada. Não é como... Chamalo.
Chamalo.
Oh, Deus.
Chamalo. Ante a vitia o dinam.
Hã? Como é que vai aqui hoje, vai aqui? Como é que vai aqui, né?
Chega. A vitia o dinam.
Kind.
Come on, come on.
Oh.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Gar nicht. Hey. Wen kile kai?
Raki.
Wen rakile? Wen zirang?
Raki.
Eki. Wen rakile? Hakutu. Hakutu nda. Wen zirang? Ya? Wen kile kai? Nza kitswa wa besetsa ka ntle. Wen kile kai khumba khumba? Oui, régulé. Gaï. Qu'est-ce que tu as Ya Ya Oui. Oui. Oui.
Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Oui.
Oui. Oui.
Oui. Oui. Oui. Oui.
Okay,
the Matanya. Okay, the Matanya. Okay, do you? Okay, the Matanya. Touch. Mm-hmm. Qui me dit ça?
Mesap.
Studio, c'est là qui ça m'a?
Où
est-ce que tu as? Matanya. Hi, Nuki Kai.
Matie.
Oh, Matie. Oh, okay, I wonder to Matanya. Can't the hand of the Matan? No, some guys do.
Hi,
hi, no. Hi, no.
Chuka.
Oh.
Eh.
Oh. Que foi nega aí?
Ah!
nka mo nkelang a ditsamaisa o ka ba sa ile mokgwa ya gago jale o ka ba sa ile mokgwa ya gago tobanye ntene ya gantsi ke
eng
a batlela gago ke gantshana e kgantsha tose tose ya mama a o ne enka kae tose wena ke wena ke wena Mami kai? Tu kai mami?
Mami kakari Kai okami
Kai okami Ika e koko nyana?
Wipati
Wipati li? Wipati pin?
Aja aka lai
O ni chai chai ki kola yen?
Chau! Ok, dada. Ok, ok, ok. Chen!
Kodi lome na studio? Sandati matanya. Loka pili, pali ya mahata. Tsaka pele ke tla re lisa todi le studio sa ntate Mathanya
e tamu
mama nna
ke good
o mangwena
lamuti
ha no ye kae
madie
ke mang Kimang?
Hasibi.
Bakon jo sa sa kimang? Kimang? Kimang?
Hasibi.
Wana watiba?
Hasibi.
Kimang puk?
Hasibi.
Oh. King.
Nda kimang.
Oh. King. Oh. Look, the one I did to my time. Nakitana kin tula. Kin.
Nadia.
Idiot. Kitama.
Tama.
Tama. Waking who? King.
Kawisi.
Yamang.
Anna.
Yamam. Oh. I can read the home with you. Kiman Kanti. Kiman. Mammy, Wama.
Rocking.
And how soon I give Mammy Wama? Quack a cup of Waha. Kim and Mama
Jagger
Quahow
Jagger.
That's what how ntho e ke enye puja e dinto la mane le puja le o lenkile kae o lefuwe ke mang o le rekile kae afin ya mang ya ntate mang ntate mathanya o mo tseba ntate mathanya ntate matata
ke ntate matanya
e ntate mathanya kube ye ke yamang yena ye o efue ke mang o e rekile kae o e rekile kae segole se ana ga o tsebe o ya kae ke metsa o ya kante tšhelete ya leka ke
lafile
o lafileng o e latlhetseng jale o ya kae
Ya kai.
Hmm?
One, two, three, four, five.
One. Bala.
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 1, 2, 3, 4, 5. Bala.
Ha
re bine he.
Bana ka ka. Ka ka.
Ki.
Re la la.
He?
La 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 la.
He?
La la la.
Aya tupo ni ha. Se ka hla tsa hlengwana na.
O pihile boni tele ho be. Ho be. Ka pa o etsa masimo wa e be sa fe. E
pe
o pe. E pe o pe. E.
Ke pone.
Ke pone. O ga ka. O ga pone na. Ila thula pele ha molola ile sa tshe ka pontsa ba sibo fe.
Oh, next out to see. Ke a ni thebu.
Oh. Le puni e tla tsa king. Ntse.
Ma khome. Ke bana ka yetsa hantle ke ya tala. E thebueng ga ke bone.
Ah. Oh.
Mabela.
Oh, e jwa, ei, ho jwa. E o me eta.
Ee yo me. Ah, isi mama nwana ha lo ka bana na ntato na ntse makho. A matle ha ka kang. Ke tsona se. Ntato na ntse makho
me ma. Ke ka pone ho.
Mm. Nka ya ngwe. O
ke tse pedi ho fa ba tsi.
Hela, o thuletseng wena?
Mm.
O thuletseng? Hey wena. Ke mata ka mola mmu. E magalwa. E magalwa. Eh, e magalwa. Khede la.
La la.
Eh. Kang.
Afeng.
E kae fish? Mula la kolo dit. E kai face.
Mm?
E kai face.
Eh.
E bitse ke bo. Bitse face. Face.
Ha?
Face.
Mm?
Face. So good.
Face.
Ha?
Mm.
Face. Kaumulanna. Kaumulanna. Wa baliya. Wa ntshaba. Ke le tsema mi ho wa ntshaba ke mojitsi. Mojitsi. Mojitsi.
Le ya ke.
Mojitsi. Mojitsi.
Papa. Oh.
Ke tso tla le tsena.
Wa mthap.
Eh.
O thaba mang?
Eh, me.
Ke mami wa mang?
Eh?
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 So ho le se.
O mama mama.
O ntso.
Not really.
Why not to be passed?
Why not to be late?
Oh my God.
How old are
you?
Why not to be late?
Why
not to be late? Why not to be late? Why not to be late?
Let me sing, how to be late? Let me sing.
How to be late? I don't know.
Ah,
Kwena na ikhala. Una ikhala. We. Una ikhala.
Una.
Jabu wena.
Una.
Na o tla tseba go bua ntse e ja ja. O jang?
Pony.
O eng kile kae?
Ya masimo.
O tlile le yona masimong? Masimong kae? Mangala.
Ihigwe.
Ah, ingana manga. Ngana manshigwe. Ngana manshigwe. Wezang. Wezang. Wezang.
Tawela.
Oh, thank you so much.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the hospital.
Bitch, I'm alone. Madito. Masha, I'm bitch, I'm alone. Let's go. Maya, hi, what's up? Oh, bitch, I'm gonna fight you. Take a phone away.
I'm going to go to the hospital.
ha ba di a khetse fela go di bokella hantle
o bona ntse ta ka tsa Hmm. 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 Hmm.
Kakasa mulolo wena
eh
le tsantho tse ka kaleng tata o tebele wa go no mo kakasa ho baneng ho baneng
baneng
baneng tebele mololo o itse o le tebele It's a man. Mosanyara Mofokeng Matekwane ina jala. Matekwane ina jala. Empa ha wa itsang hana botsing kemazala mate kwa hana jala tsing o batlang
ke
mo ha
ke mo ha o
ke tlo ke tlo ntse ke go bitsela tsa di phewa hola go seng tsentse di phewa hola se ula ya tsala eng ka tsone
ke la ka wa ene
no ile go la ka no ile o di mothabe no ile go la ya
tsa tlhoka go kgona
se le ka o batlang ya mang o isa kae wa nyanya wena
Ke ntho.
Sekai tlhatsa ka mathe he o motle ha go lwa tseba o tseba tse tharo tse kana o tseba tse nne tse kana o tseba tse hlano tse kana ash ke tlo phela tee ya important be sa bona go tlo se ka ga etsala mose o tenneng motse se ka ikgetlo ka mathe manyeo o kae mose o tenneng
Canada, Is the house of our house? Is the house of our house? Is the
house
of our house? Is the house of our house? Is the house of our house? Is the
house
of our
house? Is the house of our house? Is the house of our
Jelly, how so about him here? Oh, how's your hood? By your hood. Uncle Joe could see him and me, Helen, when I was a robber. What's a little bit?
Masero.
Love you.
Masero.
Sero.
Oma.
Come on, it's a cafe.
Kukwa ga ke phule.
O ba ne.
Ha ke tse.
Ke se fete. Ga. A bu. O tla ka ntse jang?
Ya guma.
Kim?
Okay.
Aquí me tiene leche ahí.
O va a estar metiendo su agua.
Share. Be prepared for the possible success.